Sakuba, simanyi kwechava, teya yogela Nalabida o mama, kandisawo, uomunti Nalabida o mama, kagenze, teyada Amazima, tebeleza, batulabanga, bambuza Tebakomawo, mabandi mama, bankudalira Chaluoyo mwana, uwasuta, kamala Chano woyo mwana, wewa ganza, kukamala, zenganda bie Owolo mwana, eyagenda, zenganda bie Eche yagenda, simanyina yo, zenganda bie Mkowola, mkowola Sirina wendi kowolo mwana e agenda Savuma sakuba wasiwanyi kwechava e ayogela Nalabida o mama kandisawo uomunti Nalabida o mama kagenze teyada Amazima tebeleza batulabanga bambuza Tebakomawo nabandi mama bankudalira Chaluoyo mwana, iwasuta, kukamala Chaluoyo mwana, iwaganza, kukamala, zenganda bie Kowolo mwana, iagenda, zenganda bie Neche yagenda, simanyina yo, zenganda bie Kowolo mwana, iagenda Simanyina yo Kowolo mwana e agenda Eje agenda simanyina yo Kowolo mwana e agenda Eje agenda simanyina yo Kowolo mwana e agenda Simanyina yo
Sekanga babiri katuzijukira
Abandi bomose
Twanyumyaga babiri nzebezijukira
Amasiga negajja
Uwi nga kabanga komba
Ujita ya galika
Wowe ani ya kuzula
Kasegi bomose
Kukola maengo genyanja gaserenge sebuziba
Mkwano na dawa
Seye ya simanyi jengenda kamfuwe kumombe
Simanyi gono ulira
Yali vya kitoe vya kiyombi anga
Twali batonyo
Twasulanga babiri kuna miwembero
Katusi chakulaba
Twasekanga babiri katuzi yukira
Nabandi bomose
Twanyumyanga babiri zebezi yukira
Amasika negaja
Uwi inga kawanga komba
Ulujita ya galika
kuzula
Andibo muti
Sakola, ubire wange mirembe ne mirembe na yegwe munange wagenda Omutimo gwange kutendemere dwajegwe wanika wakulu nunya lusolo byo Wanule kukakane obulamu gwange wabusena kona sigaza wachitundu Okupalo wagenda zintambulira kumuguwa Ebizibu byenseno bibisobola ntya obwomu wandeka ku lugubi nkujjukizo liwange abalala sibeetaaga kumawo nze wuwo ate nandibadde wani
omutima naguwayo
mutwale
tutwale obujjanjabe
nze wuwo Mama,
omutima wagunzijako kutwale
Kusaba oitangako jensula
Zeu
Tono kakase chindiko
Omutima naguwayo kutwale
Koto limu kwano mbona mbona
Zeu
Nezijukire visere vya ita
Omutima wagunzijako kutwale
Kutwale chako mawonga ndabye
Zeu
Omutima
unakuwayo kutwale